kudala mina ngula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangivuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 okushe ngqondweni yami kuningi 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 okushe mahlomba kuningi 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 okushe ngqondweni yami kuningi 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 okushe mahlomba
I never knew my dad kumbula ngisasemncane bengitshena ukuthi uye lona Elele boxing me manje ngithwele amajaka ngithwele amacala ngithwele amajaka engawashiye uwa yabona lento yesibongo sami ingivalele into zami yabona lento yesibongo sami ingimoshele into zami
kuningi 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 Okushe ngqondweni yami kuningi 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 okushe mahlomba kuningi 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 okushe ngqondweni yami kuningi 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 okushe mahlomba
Hey it's a lot though We duck in the thugs and the cops yo Hey where did I go wrong cause I'm trying to do it right yo Your mom is my dog. Hey, we were just hustling, getting to the right. Your mom is my dog. It's kinda sad I can't bring him back.
Kuningi futhi nciphi kuyanda. Sifika bathakathi nenhliziyo zamagqwa. Abadala bayala ingane siyalimala. Abaphansi basinikeza namandla. Amandla amnyama sangizungeza. Khuluma ndlozami uyazingeza. Ngizizwa ngingedaba ngizwa ngimemeza. Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela. Kusukela kudala mina ngula. Nabantu abadala engabadlula. Ngathi namacala bayangivuna. Yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 okushe ngqondweni yami kuningi 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 okushe mahlomba kuningi 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 okushe ngqondweni yami kuningi 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 okushe mahlomba
yeah I accept my raza, I've been sitting so soon touch Bensano ringa no tito, ni mkalela ngona ntati Cause zanga ndakalela ukuba kisele ndele nzi maganji Abandu bazu nganyo na mshanje, ngengo msubavu kipa ngaji Yo, ayiboba tembo vaya nabu Ngadba sebenza kwa afbop, kabe sebe plani ngoba lako Suba excited ukuba besiti lona nyaka wako Kaloka magwehe ngoma mabadala, patgalana slala nao Mama wami yakuka no kazi nofuna ukuluka ikhaya lifuna umiswa enami nifuna uphucuka Thixo sithethile abangixelela sikuzolunga ningandiyekeleli bomaduna
Kusukela kudala mina ngikudla ukuhlala emzini yabantu akukholula noma ngihlukumezeka bengithula ngoba kuwe bekhuluma bebezongisusa nenkinga encane ivele ibe yiphutha bengize ngicabange nempilo kuyisusa Nomama wami wangishiya ngisemncane kodwa Jehova bonga leli thuba Kuningi kuningi kodwa leli talente lenza kube lula Noma ngaba mnyama kodwa mina ngeke ngibheke emuva
Kuningi 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 okushe ngqondweni yami Kuningi 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 okushe mahlomba